DJ all day, baby.
Oh yeah, yeah.
Utazami usoji, macho ni kioo cha moyoni. Cha moyoni, nikunyime kwa nini? Siwezi na sababu sioni. Sioni nana kanogewa kalegea kabisa jiwezi na mimi na ngojea sije mpaka leo akawa kamshuma na waka lakini na yeye anaungua
mpe labda mwonjeshe mwonjeshe mpe labda mwonjeshe mwonjeshe
Yeah.
Listen, baby, love is meant for two, and one for me and only you. Tell me how you find my moves when it's going down. When it's going down, down. Yeah.
Mim cheche tuli netuli la tuli meka kufuli kimahabanguli mina kaka full. Oh baby. Penda ukilewa lakini usizime tipsy. Ukiamsha popo ka umerudi umeme fiti. Chupa ya wine glass moja mbili tatu. Kitani oni unageuka kama fiatu. Isia zinamia sahari ya tatu. Macho anabaka mitambo nyaku nyaku.
Kanogewa kalegea kabisa jiwezi na mimi na ngojea sije mpaka leo akawa kamshuma na waka lakini na yeye anaungua
mpe labda mwonjeshe mwonjeshe mpe labda mwonjeshe mwonjeshe
I surrender my whole life to you kaka. Yeah, nime surrender kamanda, nimevua gwanda. Yeah, can't get enough, want some more, can't get enough, baby. Give me some more, yeah,
can't get enough.